Yeah, hear me now.
Ani ali society kuhava.
Yoni kamba wena wani ranza. Ani ali society kuhava. Yoni komba wena wani chama. Wena my love, wena my baby. Ani ali society kuhava. Yoni komba wani ranza. Ani ali society kuhava. Yoni komba wani penga. I am my baby, I am my loving.
Iwana my love kwa Stevani kutama. Iwana my type. Iwana my country of Stevani kuranza. Iwana my love mara famba unisia. Iwana my love unisia ndeka goji. Wawana sisi wani I break my shoulder. Awena baby girl nere huya my baby. Havana seva so gold whatever he wina. Unichile ndeka goji. Wawana my love. Iwana nikutama. Iwana my country. Awana nada.
Iwana nikutama, iwana my cup. Iwana nikutama, iwana my love. Iwana manavana, iwana my love. Ungavuya standa, ungavuya love. Iwana nikutama, iwina. Iwana untata, iwina. Iwana untama, iwino. Ani ali society kuhava. Yoni komba wena wani ranza. Ani ali society kuhava. Yoni komba wena wani ranza. Wena my love, wena my baby. Ani ali society kuhava. Yoni komba wani ranza. Ani ali society kuhava. Yoni komba wani penga. I am my baby, I am my loving.